wafdi mas-uuliyiintra ah oo ka socda qarmada midoobe oo tagay magaalada muqdisho ayaa kulamo la yeeshay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ay maalmahan xisbiga ka dhex taagnayd. Wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa warbixinta nooga soo diray Muqdisho.
waxaa shalay magaalada Muqdisho soo gaartay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Aamine Jeyl Maxamed, taasoo kulamo kala duwan la yeelatay madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. waxaanay kala hadashay xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee qaramada midoobay iyo Soomaaliya, dhammaystirka doorashooyinka dalka, awoodsiinta siyaasadeed ee haweenka, iyo qaabkii lagu xallin lahaa khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka. wafdiga qaramada midoobay oo ku horreeyay xafiiska madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa waxyaabihii ay ka wada hadleen waxaa warbaahinta uga waramay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga Jamaal Maxamed Xasan.
haddana soo dhammaaday shir qaybtii hore, shir aan la galnay xigeenka hogeyaha guud ee qaramada midoobay Marwo Aamine Maxamed, shirkaas oo ku saabsanaa arrimaha degdegeynta, arrimaha doorashooyinka, si ugu dhaqsaha badan loo qabanaa doorashooyin haddii alla idmo, iyo sidoo kale xiriirka dowladda iyo hay-adaha qaramada midoobay ee waddanka jooga, iyo guud ahaan si loo xoojin lahaa horumarinta dalka. arrimahaas laga wada hadlay. insha allah rajeynaynaa in shirarkaasi socdaan inta waqtigu joogo, shirar noocaas oo kalean lasii qabta haddii alla.
xubnaha qaramada midoobay ka socday ee hogaamineysa ku-xigeenka xogeeyaha guud ayaa sidoo kale kulan ay la yeesheen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. waxa ay kala hadleen arrimo u badan, howlaha doorashada iyo sidii loo dardargelin lahaa, sida uu ku waramayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa maanta uu kulan la qaatay ku-xigeenka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay madam Aamina Jane Maxamed. waxaa sidoo kale kulankaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku weheliyey madaxda dowlad goboleedyada oo saddex ka mid a ay kaga qayb galeen aaladda fogaan aragga, halka laba kalena ay oo magaalada Muqdisho ku sugan ay goobjoog ka ahaayeen kulanka. kulanka dhanka qaramada midoobay waxaa sidoo kale isna ku weheliyey wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan. labada dhinac waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka iyo dardargelinteeda iyo xaaladu halka ay marayso, halkaasoo maaragtay faahfaahin uu ka siiyey ra'iisul wasaaraha horumarka laga sameeyey doorashooyinka iyo dadaalada socda iyo horumarka ay sameynayaan oo ugu dambeysay dowladda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo la filayo in maalmaha soo socda hadda ay doorashadii qabtaan, sidoo kale Somaliland oo ayadana doorashadeedii la diyaarinayo, iyo sida xawliga hadda ay hawshu ku socoto, inkastoo mararka qaarkood sida ra'iisul wasaaruhu uu sheegay isfahmi waaga yare siyaasadeed soo baxa aanay caqabad weyn ku ahayn. waxa uu sheegay dhinaciisa in uu diyaar u yahay in wax kasta lagu xaliyo wada hadal, isla markaana horey loo socdo arrimaha doorashaduna aanay saameynaynin.
waxyaabaha kale ee wafdiga qaramada midoobay ka socday ra'iisul wasaaraha ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah kiiska Ibraahim Tahliil, taas oo uu ra'iisul wasaaruhu sheegay inay mas-uuliyad ka saaran tahay cadaalad raadinteeda.
on Ibraahim Tahliil's disappearance, which as you may have heard has attracted a lot of public interest, it is my principal decision that credible investigation of this case is necessary, and that all obstructions to getting justice for Ikraam and her family must be removed.
maqnaashaha Ikraam Tahliil sida aad ogtihiinba waa arrin ay aad u hadal hayaan guud ahaan dadka, waana mas-uuliyad si gaara xafiiskayga u taabanaysa oo dabagalkeeduna uu yahay lagama maarmaan, waana inay meesha ka baxaan caqabadaha ka hor imanaya inay cadaalad helaan qoyska Ikraam. waxaan u mahadcelinayaa beesha caalamka dalabkooda ku aadan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo arrintan.
I thank the UN and the members of the international community for the firm decision in demanding credible investigation too.
sidoo kale Aamine Jane oo wax laga weydiiyey arrinta Ikraam Tahliil ayaa ku jawaabtay inay haboon tahay in la raaco shuruucda dalka lana helo cadaalad, taasoo aasaas u ah ka hortagga xadgudubyada ku dhaca dumarka. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa dhanka kale kulan ay albaabadu u xiran yihiin la yeeshay golaha wadatashiga qaran, waxaana kulankan goobjoog ka ahaa madaxda maamulada Galmudug iyo Koonfur Galbeed, halka ay aaladda fogaan aragga uga qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada kale. waxaana looga hadlay sidii loo dadajin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.